yamde joni mi tori min ta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Koye kibaruji ni sogeji tumaɗi tewtude jippira laamu illun lewru décembre 2015 sere majjin ɗon waɗe ñameɗo sere on e hoore muɗum. Hono golloɓe ligotoɓe le loctoroje département mo Madawa wona région mo Tawa kayndi waɗi yaade janjan subaka hande o. Hande yewtere men pindina studio kala ngona ndara filla dilla wamɓe ƴuwde toyte kanke yaatoenda Algérie gorko gon haalan haala dekiɗum maayi e dow laawol ngol. Kono jam woni e moɗon nden ne kadi ɗo studio kala kettino habaruji fulfulde sumanama ɗon ko jangganta on ɗi yerno mbirmi o ni saria soogeji tewtunoɗi fa jippina laamu nden ne kadi ko duɓinaɗo sappo e jeyi ko ɗum endan ni saria mabɓe ne woni e hoore muɗum. Saria o fuɗɗa kana ilaa talata o endan ni haalaji kewɗi haalama dow muɗum soɓe ƴantinama fa heewi caggal mum du konda hande nde endan hanno tawi fa wara joni jingoɓeɓe endan kaala ndaara hono moƴƴintina haala ka endan tamadu konda fedde jingoɓe jingonoɓeɓe ɓen endan ko ɗuuɗi fuu caleke yaade sere wonno waɗa saabu kulle gomɓe woni koɓe kunci e dow filla ko darto ko hanta e waɗama subaka hannden bandimin jalla mariama kenda yeehi yeewi ton endan ni no woni ɗum woni ɗum yaara nani ko maître Moussi Aboubacar goto e jingonoɓe haalanimo.
Que les avocats plaident ou pas les condamnations.
De pense to be ben kali na de be kala no wada fu kite den tayoite be jukete du gam be fu be ittama der soge rakugun hegaki du wi'e be ittama gam setu kite den tayama ko dum jewtino lawol ittude be min kolli ko ittol mabbe der soge rakugul tokkireno dewtere lamu leedi wi iri dewtere hawjine suudu kite mawnu du der datol mun laso e jo e ko tokkiti kam du ni wi iri der dati di dum windi dum wi'i ko deni erol jewtinaade kite no tawa yeso suudu kite mawnu to kite fu no kane acce no gina fa suudu dun jewtino derol kitegol dar balde woronja minen pasotobe beedu min teddinaka dun du wadi ko min bi'i min jabay kite den gadire no de gona ide gadire ni gan dum hubbude tan
forma un procès qui n'en est pas un
non wontir kenya on nan min kalina hala hono fedde filla ko darto sawara denago duniyaru mawdo gontena oni heƴanino maali gouvernement muɗum wakkati koto ko tawi tokkito laabi koƴaɗe dow filla potal e pamre e jonde jander leydi ndi endan laabi laatiɗi konda ngalan tokka to enda maali yerno faware joni oni on enda fedde muɗum nde enda haaliri ɗum waddini ko faware joni du kondani caggal ko haala ka waɗ ɗum endan keñare muɗum hono neɗɗo gonɗo dow inde oni on endan hono hoorejo muɗum to endan maali o waɗi jiida hakkude makko e hoorejo gouvernement leydi maali ɓe jewti dow filla majjum nani ko faware joni du kondani kanko on endani mbiyeteɗo hono Mahamat Saleh Anadidif ko haali wakkati mo himɓe amin bandiraɓe wonɓe to enda studio tamani landimo.
La question sécuritaire
filla ndenago sengonga hunde non ko woɗi amma mi yi'ay lawol fuu ko haɗata cuɓaki ki nder leydi Mali fuu no foti nder majjum min daari kono hani cuɓaki meruɓe kin eggini miɗo mila du gouvernement on eggini ɗum hande nomin tawa ley wakkati mo pelle murtuɗe gonɗe farsoɓɓirɗe juuɗe mum no tawa ley sigila cuɓaki ki ndene miɗo mila hawtade e gouvernement mo leydi Mali e soogeji mum yaade pelle sooge jiminisima e walloɓe saɗorma fuu heɓoytake farndenagu nokkuje ko haɗata cuɓaki kin waɗede pelle leyɗe duniyaru no domi no kettini laawol ngol e hoƴete fariyadu yeeso ko watta tawe konu wala pamral warti
de niger nipe
dow laawol goto ngol ni filla ndenagu waddi ko leydi France keña alkamisa noga e joyi lewru janvier ndu enda ni ɓe kokki dokkal ɗuugal sanno yaade e soogeji leydi meɗen Niger ɗum du kono dow filla wallude ɓe dow laawol koƴango ko wiyete G5 Sahel dow filla reenugol leyɗe meɗen Sahel ɗe endan ɗum waddini so ƴeewama nder muɗum no tawa hono mobilaji mawɗi koƴoji ndiyanna asansi e fande nokkuje ko watte to himɓe yaato hono filorgal en e faware jo no tawa du konɗan ni hono kullantereje latiɗe haɗa ñamduji hono faware jo waɗoɓe konuji ɓen endan ɗum won soogeji e tawae dukana e toggoje kaɗoje jaɓe yetto neɗɗo an kayni e kulle kewɗe honno endan yeruno faware joni du konɗan ni hono Chine nouvelle kam woni hokkoɓe habaruji leydi Chine ɓe kaaliri ɓe mbi hon neɗɗo kokko habaruji hono bureau joɗani France leydi Niger kam woni ko haal ton endan mbiyeteɗo colonel Frank Fouye nenene kadi o hollidi o wi dokke goɗɗe du konɗan no hoddiri warwan ko nandi enon endan yaade e soogei leydi men Niger gam batte dorududde ɓiɗɗa bonɗa ko noni ha far jondu se ndari hara fila kondarto hono le habaruji me fulfun tawadu kondan ni faware jondu kondan batu odu kondan kan wonno ngada to enda ni atalata jabbido endan e do fila kondarto jonde hakkunde hono lambe fina tawa kanyo e horebe dina kanyo sukabe ummatore dun du kondan to enda agadeze won ko dum ala region endan gam batte himbe keba joda kale wada hakkunde mudum sawara mo faware sukabe ummatore to enda region mo agadeze kanyo won ko wadin do hawtade e fedde wadore joda kale hakkunde bibbe adamaabe dun du kondan gam filla hano sigilade gam batte hono kabe ko wata hakkunde himbe sen veket non yawtere Musa Mamman illu agadeze
ana filla ummotobe leden eno pa leede tuba koobe na filla wartirde hakkilu fukkingo hakkune himbe leede agades tan goni sadar maaji tawade dar cakantaraaje den ganda jeewama duno waawi wi'e ko rafi naral mangal caka sukabe ummatore mawniraare mu no limte dar sadar maaji himbe leede agades Abdurrahman Usman Kutata ardiido fedde sukabe ummatore leede agades holli ko wartirde naral gal no wodi sanne
numeton en avant
min jidana min ardina dar jaaji amin ko watta tawe fina tawaji amin latake mude jonde lobere hakkude sukabe ummatore e mawbe gam idun wodi seni mawbe no kettinano sukabe ummatore dun gatta yaage chakamun e mawbe der majjun jonde lobere hette e potal gal sabu
wartirde naral galdu ardibe pelle dina nani bildum majjun sanni nani ko Mohamed Husseini Namadina ardido fedde leedi agades hawjina fille dina wi'ini
fillol boyngol nimbe hande njidi gollida e mum seni joda kalen wala hakkunde sukabe ummatore e mawbe fu rafi pamral mangal dum waddata gam ko dottijo jodido yiyata dum suka hollirta
fedde hawjina fille tabbintinol naral caka sukabe ummatore leedi agades e mawnirade mu fedde de himbe woronje tawte he mayri sukabe jokolbe sappo e jo ardibe dina e lamibe kan en duube sappo e jo jodo haale mabbe oni balde sappo e tati watta der majje du e jewtintobe daara no wade ko mosolo hebu naral du warta
nonni wonti faawar joni himbe taton kanyon won ko mayi e fa hannen du konna ni goto nawneke sanne dum wonno ko faawar joni wadi ciagal wolde ko wadi hakkun remobe durobe der region mo difa e der faawar joni du konna ni hono wuro wi'etengo kulo kwara nenne nekay du dum du konna wi ama no wuro gonno foti difa on kiloji kotta chapande joyni enda rafi nadangal du ko wadi nenne neka wonno ko walnde wadi dum wonno ko bandimi ta to enda halani min nani faawar joni ono yaadu jamjam kanyum won ko wada subaka hande to enda madawa le region mo tawa dum du konda wonno gollobe ligoto barfilo doctoroje to enda department mo madawa be du konda be bibbe gadu yaadu du faabe kolla mettorgal gam batte joddiji mabbe gonno deegi be jeedi ko kiten joddiji mabbe di enda yerno faawar joni secrétaire général fedde mabbe wi'etende sinasat latin kanyum won fedde hono gollobe ligotobe be doctoroobe endan hono biyetedo faande ni Boubacar Addu nani ko haalani bandimi on enda illuma dawto endan Hamza Namaw
en kontragina
minen doctoroobe ligotobe lebbi joyni ko min jobaka wala du no min gada gan derol gon wurtina ton der ministere kawjiido filla kawrul jawdi leedi der derol goldu wi a jawdi amin darni ardibe leedi madawa no he wadude bawde mu en fu kan wakkati fu mo min gari to mabbe ibe kettino no min ibe kollamin du ko kambe ko e mabbe dum mettibe bawde ni woni be gala der jeddir wittine de min darni golle fu joni miden kedi ko biro amin mawdo wi atamin murtol gol hana do der leedi madawa tangol wona igol wadi nokkuje kewde der reedu leedi gol na igolo wadi misali der leedi doso etawa illa biro amin wi'i min darno gollal to min mabbal lokotoroje den fu
amay ayki ba
non ni wontidi faawar joni o wonno nenne ne ka Boubacar Addu mo sina satta tayna mada wa wakati mo bandimi Hamza no mawlandi mo do filla hono murta be gadi subaka o non ni faawar jondu kon nan gouvernement leedi Niger no wonno sikilo gam batte faawar jondu kon nan hono wadde limore de kon nan yartna filla gollobe sarusi be gomnanti ben enda dum du kon nan ni gam batte wadde kulle kewde dum wadde ni ko faawar joni min landake hono himbe lati wobe le syndicatji gollobe enda horejo CDTN o halani min do filla majum kanko wiete faawar jondu kon nan ono faawar joni ono kanko wete Idrissa Jibrila nani ko halani bandi mi jaddi am Asmana Sina
notre attente est que d'abord que nous soyons associés
ko min domri woni tawe min gattaama nder mun illu fuddo deno dem gan dume ko dum wada mana majjum noy gollangal wadirte no hegino be kalda amin gaidu ndarami no hanuno be gattamin hen fami pama gollanga de wana dun kai ko andinore majjum wada wana hunde ko bonino gam wadde limore gollobe gonnanti fa ande moy en ngoni gollobe gonnanti foto non idum wodi sane kano wala fuccal todo hunde ko jewta jamaare taybinden gado gollangal woni hokketebe golle den be bawaade dum ne woni sadormo denne miden domi famin andine gollangal no wontiri wodi du min jabay minen kai sahana fuddode gollangal fa hantode majjum fu wadama fa wodi
e aboutissant de cette opération
non wontiri hono ko dorogo don kulle bonde jarte den nan kewdun sanne kanyum woni ko nanga do en ko langa lanaji piroji gallure nyeme ko intira jori hamani nene odo dorogo du konna hoja kana watta ndere pali kosam non won ko din watta du nyodja nene ne kaydu konna dum jiadu kosan dan du konna wi amna jia ele company goddo jodi tan maradi ngado ko sel den enda ka non won drogo enda ni mi lama juwayna ni ele lede goddo kerdo ledi meden Niger wakati ko dum wadda don du konna ni hono horebe enda hebi nangi dum Jibrila Hamidu goto e horebe durduggol e natugol drogo ledi men Niger nani ko halani bandimi subako tarnan fudai Ahmed.
C'est la cellule la CATS aéroportée.
No fedde duridore bitinol kulle e gineji bondi kannangibe. No dorogo bitedo ko kayino mo kiloji 3 e feccere. Ko cede mun ummata konana miroji hembre e lasoji 3 e ujinaji keme jenai e chapande 3 e joy e budi hembre cede sefa. Dun ciwana Lagos Nigeria fade maradi. No kampani gado kosam gon kanni dudum maradi to kampani gado kosam gon kando. Polisiji nildi ginon no kosanno sengoga amma ko dum hokka polisiji kawti di jawtinaaki din be tawi ko der kosan dan drogo no tawa der mum der fedde polisiji gonilda maradi e ya jawtino kampani on be tawi ko kampani on wala ba no golla mangaja mabbe ayaje bole tawa le mum no mo
c'est stocké du souche
nawantiri hono joni en jottake e yewtere men en pindino yorno birnomi ni har filako dartere hobe dillobe ten nan kanche yatende Algérie latibe du kondan ni dum wana do yarda gorra mabbe dum waddini hew mabbe du kondan no yana heba sadorma fa wobbe no maye do lawol nani hono goto metel Alhaji Mato Ibrahim ton wonto jiato et asumurum kanko enda o wi de kiko ni dilliri ye maye do lawol Algérie dubinaade di e sapo etati en ketno nanen sede ko sede do majju
mudenam boban kona ta hil musabbo Allah da ak la tawni de ta hedda sik mai ban kona bobum se
do filla jamude lawul na waynita de neddo wala be ummoto ni be nanga lawul e gada he ko yahudi amma de gonga hana yadu mabbe du no welimin non minen gorirabe mabbe balle jeegom gada dilludu mabbe lasar gom ni min nodda min bi'a ko be tawa e juude do mobe leydi min bi'ama ko lore mabbe boni der sahara o dundu lati dalila mayde mabbe be fu lenne wala no min gada de hana wakkilade he Allah min du'anobe Allah hinnube yafobe gan non Allah wadi he mabbe de kam no tawa dar maybe ben sukabe amin jetatu dido ben o yadi dewgal amin warde handen du wadan dubi woronja sukabe be o yadi ben goto mabbe dubi mun jeddi oto dubi didi e feccere be fudu ni handa mi mursi der sukabe amin mawbe no wodi habbanabe ummare rewbe fa leede yasin ko heedi non do der cekantaraji amin de gande limama be urta rewbe jo na jeegom andabe no ummo wuro mu en no jaha leede yasin de kam du do yaha arlit dabba warta wayru dirimi be o wonduno ton arlit kan en ni gatti yaadu du der hakkillo makko de hana non mi mila o yahan leydi yasingo balle didi ko be ummo arlit o noddi kam o halani kam mi hollimo du mi wi'i to o yehu amma o wi'i kam lebbi didi ni o wadoyta ton o warta ko bi ammi ni woni rewbe acca ummade leede mu en no jaha leede yasin den be jodo do ko Allah hukkibe be gollida dum mido eela Allah du hoyna namin ko min jogorto bale amin gam miden dema miden dura irji hala deedu worbe tambawi gadide hana rewbe kaden no labi dewgal biiri gorko je jogade baade hana debbu amma handen rewbe tawte nokku fuudo labi jahale e ciriyake na be ciriyake lawol ni be nangata dundu rewbe leedi amin gonno nyemmina wala ko min bawi wobbe duka fa cewta accha wobbe du de gi'i bawta sayni ciere debbo on wadi ba debbo leedi amin gom dilluɗo acci gorum ɗo o seraka amma o dewlama ton. Rewɓe gondu joɗake ton dewlama ko ɓe garti wuro ɗo ɓe gardi he sukaɓe maɓɓe. Mayde de kan de ni nawi kan sanne, amma wala komi waɗa sai ni mi nanga jungo Allah dow yaha warta sai neɗɗo hiya ɓandu jomum nder telefon iɗum yurmini sanne.
Wanda kuka hekana talatin da shi kaga ya kasance ya tahi ko ban kwana sai dai ka gansa a cikin waya ana nuna su ga sanan gawo kinsu abun baya mana dadi.
Assalamu alaikum Malam Tijjan Wali.